Umfanekiso wamashumi amabini anethoba, thanda intshaba zakho. UThixo uyalela yaye ewancedisa amaKristu ukuba athande bonke abantu kwakunye neentshaba zabo. Ungambona umntu onceda utshaba lolunye uhlanga. UmKristu umele kukwenza okulungileyo nakubantu abenza okubi kuye.